Renchi. They call me
Zed Vibes.
Six Stars.
Mama Bwela kukuza, tunukusha uzabisha. Uchenjele na wabu, mama kutumila zobaba. Mama Bwela kukuza, tunukusha uzabisha. Uchenjele na wabu, mama kutumila zobaba. Mama love usunimo, uva muziko suyeza. Pavoya mbana
suri, Bakadile bakamitwi kenshimbinja nji. They have two ways. Mwila bameno mafupa kukwingili laba fwaya so wizula tyo. Bize bize winenu kamwae cheza pita. Batini shiba wishinga utombe mumatika. Open your eyes, use your plane. Uzive validi uvenda ni makonde. Mutabu mfobu ino na fintu mchita kuli future. Sima makondwe langati itu wa future. To unplug your future bafunika kulimba. La vene umaimba sima mavisa potia. Waiba endia kunganga bafuno kublock. Si,
mama Bwela kukuza, tunukusha uzabisha. Uchenjele na wabu, mama kutumila zobaba. Mama Bwela kukuza, tunukusha uzabisha. Uchenjele na wabu, mama kutumila zobaba. Mama love usulimo, uva muziko suyeza. Pavoya mbana suripo, na wanda kutubira sobaba.
Tabu mfabu ino nefintu mchitia yama. Idea ya boya kumipozele nshita. Lole kesheni before it's too late mwe yama. Abo bantutaba mi following alote. Lole kesheni kutikite kuthe keep it talking for your future. Supporti ya boba kabilo kumbona pa kuingilila. Bande baka misalile nshila. Idea ya boya kumwingilila yo. Bali bize bize tulukusheni mwe yama. Bali bize bize mukapisha mwe yama. Maitia ya boya kumisalile mado. Muka mwona after it's too late bro.
Mama Bwela kukuza, tunukusha uzabisha. Uchenjele na wabu, mama kutumila zobaba. Mama Bwela kukuza, tunukusha uzabisha. Uchenjele na wabu, mama kutumila zobaba. Mama love usulimo, uva muziko suyeza. Pavoya mbana suripo, na wanda kutumila zobaba. Mama love usulimo, uva muziko suyeza. Pavoya mbana suripo, na wanda kutumila zobaba.
Lenti Bamdiala Bamdiala Anko Benny Papa Ticho DJ Cutic DJ Tiatia na bose bashala tena icho icho Banabo McBana.
I love this beat.
More music on zvibes.co.
Hey, this is one via production. Them should I know.
You're down.